Ɗerewol Yakubu. Yakubu surawol arandewol. Min Yakubu windi ɗerewol ngo'ol. Mi maccuɗo Allah e jomirawo meɗen Yesu Almasihu. E mi hownan onon tokkuɓe Yesu cankitiɓe nder duniyaru. Bandiraɓe am, to torraji fere-fere ngarani on, jaɓeɗi e welwelo. Ngam on andi to hoolare moɗon fondama, nde waɗay ɓeydon munyal. Dole ekkitoɗon munyal nder ko ɗume, ngam garton kewuɓe ɓe dullayi goɗɗum. To goɗɗo nder moɗon dulli faamu, sey o toro Allah kokkowo ko moye ɓernde go'o, metitatako, o hokkaymo. Amma to o toroto Allah, o toro nder hoolare, to o waɗa ɓerɗe ɗiɗi, ngam gaɗowo ɓerɗe ɗiɗi e nandi e geloɗi ndiyam ɗi hendu yilata to ndu yiɗiri fuu. Iri maako to o kammo o heɓay goɗɗum to jomirawo, ɓernde maako sendake ɗiɗi, o darnata ɓernde maako nder ko o waɗata fuu. Tokkuɗo Yesu mo walana nana belɗum, ngam Yesu Allah o mawɗo. Amma tokkuɗo Yesu diskuɗo nana belɗum to Allah lestini hoore maako, ngam diskuɗo e nandi e pindi geene ndi neɓata. To naange wurtoyake, gulɗum magge fii geene ɗen ɗe ɗaylay, pindi maaje saama, woɗuki maaje fuu lalla. Non diskuɗo re'irta sharel ngel fiidata e kuugal muɗum. O barkiɗinaaɗo fuu muñuɗo nder torra, ngam to o heɓi jaalorgal dow torra kan, Allah hokkaymo giifol ngol o waɗani yiɗuɓe mo alkawal, waato yonki ki re'ata. To neɗɗo foondaama, to o wi'a Allah foondiyam, ngam Allah foondirtaake halleende. Kadi maa bo Allah foondata ko moye, amma e ɗum foonda neɗɗo to suuno maako hocci hakkiilo maako, nden to suuno ngon waɗi reedu ngo rimay hakke. To hakke mawni bo ɗum fooɗay mayde. Bandiraaɓe am ɓe ngiɗumi, to on jaɓu ɗum majjina on, ko ngale dokkat bonngal e ko ɗume shahu jamum fuu daga to Allah nyaako mo dow ɗum ƴiwoyta. Taguɗo naange e lewru e koode, kanko o waylitataako, o nanda e ɗowdi goosotondi. Ɗum cuɓol maako o hokki en yonki kesum barka wolde goonga, ngam garten bo ko arti ɓenduki nder ko o tagi. Onon bandiraaɓe am ɓe ngiɗumi, ande ɗum, ko moye yaawa nanuki, amma to yaawa metuki, to yaawa monnuki, ngam monnere neɗɗo waddata jonde aadilaaku nde Allah yiɗi. Ngam maajum kubine fuu kuuɗe ɗe mbooɗa e kuuɗe kalluɗe, lestine ko'e moɗon jaɓon wolde Allah nde o aawi nder ɓerɗe moɗon, baawaynde hisnuki on. To on majjin ko'e moɗon, ngaɗe ko wolde Allah wi'i, to on ngartu nanoɓe nde tan, ngam fuu nanɗo wolde Allah waɗaay ko nde wi'i e nandi e neɗɗo daaruɗo yeeso muɗum nder daaroggal, yi'i no wa'i dilli ɗon e ɗon yejjiti no wa'i. Amma gaɗɗo hakkiilo muɗum fuu dow doka kewɗum rinɗinay ɗum yimɓe, e mo waɗi ka waɗuki hakkiilo dow maajum, na nanowo ɗum tan e yejjita, amma e mo waɗa ko ɗum wi'i, o heɓay barka nder waɗuki ɗum. Neɗɗo fuu kammiɗo o tokkuɗo diina no haani, amma o suraayi ɗengal maako, o majjini hoore maako, diina maako warti meere. Diina laaɓuka ka Allah nyaako meɗen mo dow yiɗi, kanka woni walluki maraaya en e rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi torrotoɓe, nden e suruki hoore daga hoccuki tuundi duniyaaru.